O se vaenga le nei o tala o loo whaamao pōpō ina le wireless le SPS. E whaailo ai se ata o tangata ua avea nei au se talia ma o lato ua ainga ma atunu o no fwai, po o atunu ua se tiseni ai. O se vaenga o le polkalamele nei e peona ta ua le DNA Nation, po o le Australian Identity. O loo yeile naunaunga le tatou polkalamele nei, e whaali ai fo ima se ata o tangata Samoa, po o se tangata Samoa, ilona tūlanga o se tangata anuu po o se sitiseni au se tālia e āfua mai, pētu punga mai Samoa. Na whapefeao na e taunuu mai, o āni mafua angata ua na e tu uailou a inga malounuu a emalanga mai ma e au mau i nei. E eise vae ngolou a vea ma tangata anuu au se tālia e sili ona e mita mitai. A ilefia finei, o le tala le nei o le tala ele soifuanga o le ali i o li, ku sin, e afua mai saina. O ia na whaavaya ele tusi lea na whaavaya e fo ima se ata tifanga ele tausanga e lua afe male iwa o le Mao's Last Danza. O li, na avea ma se tasi o tangata la wiloa, ma whaapele pele ina ele whainga malo o kominisi saina, o na o lana taleni o le siwa i le balei. Na malanga e se mai o ia mai saina i Amerika, masa so oai malona malanga mai, ma ua au mau nei i au se talia nei. Na ia ta ua e ui ina tele tausanga o au mau i fafo mai o saina, ae ilona mafaufau o ia lava o se saina, po se tangata saina, ma o ia foi o se tangata anuu, po se tangata au se talia.
Besides my Chinese language or celebrating Chinese traditional holidays, and you know some of the fabulous values my parents taught me, but a lot of my thinking now is very free, and is not restricted to the Confucius or Mao or you know Chinese value per se.
Olona inga sa matuaisi tulanga mativa maleta angolima yaso la ititi oia. Ai olona ava noa le company siva le Beijing Dance Academy. A le whainga mālo kuminise i saina. O le ana mawai le whamanuianga mana te le eile suinga ele tūlanga o le ati nae ma le tamau a inga ilona a inga.
Yes, I think communism played a major part in my upbringing. Even the colour red still invokes some kind of violent emotion in me today. I do owe the communist system that incredible discipline they taught me. And the work ethic, and also I owe them that rare opportunity to got out of that deep well.
The deep well of poverty. O le taimi o talavou le ali o ki kusin, na au maiei o ia whaskolasipi mai Beijing I le Houston Ballet America, o ina na solai o ia pina defect, na whaiei lana fua lana whaai unga, ina ia sa ili lafitanga I Amerika, ina ia awane I toe foi, I lalo le whainga mālo o kominisi ilona ainga I saina. O ina, na motu si ai o naso o tanga uma, ma le whainga mālo o kominisi saina, ina ua onga le Houston Ballet I Amerika. O ina fo I le Houston Ballet, na onga I ma se tamaita I Ausitalia, e la wilo foi I le siva o le ballet, ma na amatai se la whainga paanga, po se la whainga wō, nei wai ina la whaai poipo, ia ma sifi mai ai I au se talia nei.
I can't imagine living a life without love. Without love will be like living the world without colour, without air, without oxygen, without water. So love is, I think, is the most beautiful, most powerful, the most sacred thing in life.
Ua tō tolu la la whānau, ma olo o ngā lulu e uma li malona whaletua I le taitainga o le Queensland Ballet. Na iata ua le te leo mea e manatu iai, ma o swaino na fia fia I aso o laititi. Peitai, na iata ua fo I le ese senga o saina I aso nei, talu ona amata I ona tatala no noatanga o whainga mālo o kominisi. E pe ona iei nei, pe a whātusa I le whainga mālo o kominisi le teimi o laititi I lalo o Mao Zedong. Paule mea e le mana o aimo o lana whānau, o le ola le ola na whānau, I lalo o whai ngā mālo kominisi e pei ona iei o ia I le teimi o laititi.
All my children love China, and in particular these big capital cities like Shanghai, Beijing, and it's happening. Perhaps the only thing I don't wish my children to ever experience was the communism.
O se vaenga le nā o tala o loo wha māo pōpōina e langolongo sua I se polokalame e tolu ona vaenga o le āwha alia I lungo le SBS TV, le DNA Nation,